ikaze mu kiganiro agasaru kaburaga mu hari kwa muri sanga ikiganiro gihuza ababuranye nababo mutegurirwa kana mugezweho na Venuste Nshimimana hano ku ijwi rya America. Dutangiye umwaka wa kabiri w'urugendo dukora dufatanya urunana, uwabuze agasaro ke tukamufasha kugashaka, ababonye ababu bashimire ko mukomeje kumfasha gushaka n'ababandi. Urukundo ruvanze n'umuntu mugaragaza nirwo rwafunguye imitima rutuma mushaka abanyu, abo mwararanye rubunda muvuga mushize amanga, abagize neza tubavuga ibigwi. Mu kiganiro cy'uyu munsi ndasubira inyuma mu si yicuraburindi by'intambara na genocide mu mwaka w'1994 nshaka umwana warokotse ari Rudori hari uvuga ko yamuvanye mu mirambo yabe ari mu kiganiro.
Nashaka Nsengiyumva Ine namukuye mu mirambo ari kumwe na Nsengiyumva Olivier n'umukobwa wari waturutse mu Kakira bahungiye bari ku Muhima witwa Josiane ariko we musaza ngo yamujyanye hari iyo atari burari mu Bufaransa n'abatari mu Bubiligi.
Umwana w'impfubyi wakoze urugendo rwerure agaruka mu Rwanda avuye muri Congo, yatoye abana babiri batandukanye n'ababyeyi.
Ababyeyi babo nyine ntabwo twababonye, ariko kubera ko ntabwo twamenye ahantu banyuze tugeze imbere nyine duhura n'abo bana, kubera nari mbazi ndagirira impuhwe nyine ndavuga ati dukomezanye wenda ababyeyi babo turabonana.
Uyu mwaka tuwutangiye twagura amarembo, abatwumvira mu Burundi bakomeje kutugana. Murumva inkuru y'umukobwa wari umubikira atwara inda arabyara, none umwana aramubaza aho papa we aherereye.
Yamenye kubera kuko yaraza gutanga kuru kwa mbyira atumva igifaransa muri kominota nari ntuyemo.
Iki ni ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'Amerika.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, wicike intege, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Imyaka 29 irashize Dativa Mukabutera atandukanye na murumuna we Charlotte Mukamurera bakomoka hahoze ari komini Bwakira ku Kibuye. Dativa Mukabutera ari i Kigali mu murenge wa Nyakabanda akagari ka Munanira ya mbere umudugudu wa Kabusunzu. Yadusabye kumufasha gushaka murumuna we ati ndetse nkunda ijwi rya Amerika.
Yewe ndeka mfatwe cyane nkumva Venuste Nshimiyimana nkumva ngiye muri mudu nkumva ngiye mu mwuka. Ijwi rikanyura rikanshimisha, wabwira kamubwira akajambo kanyuma mera kakumva, wabwira wabajije umugore Butare ariko madamu ubaze iyo atuniba ntushaka ntunsubize iyo wijishyura umwana ukamuha umuntu uzi kumuhaye ndabakurikira.
Nibyo
nanjye ndajya mu mwuka nkavuga indimi.
Ni byiza cyane. None se wowe tugufashe iki?
Nabuze njyewe ngenda umuntu mukuru, nabuze mperuka murumuna wanjye muri 93 wamurikiraga, yari atuye Kigali aza kuhava 93 ubwo abajya gukora n'umugabo wahoze muri komine Kayove ku Gisenyi. Umugabo ngo yakoraga mu rukiko, kuva uwo munsi sindongera kumubona.
Murumuna wawe yitwaga nde?
Yitwaga turi iwacu tuvuka ku Kibuye aho wazari muri komine Bwakira, yitwaga Charlotte Mukamurera. Umugabo we yitwaga Misago Emmanuel. Umugabo we ngo akaba rero yari umuntu ngo umuryango w'uwo mugabo aga muri Rucuru muri Congo,
ariko akora mu Rwanda,
akora muri Kayova. Noneho nyuma nageze i Kigali uwo Mukamurera Charlotte yaje kwitwa Mahoro Francine, iby'abantu byo guhindura amazina ndagira ngo ku buryo mbese nayo bazabavuga akimenye ndangiza amahirwe. Kuva uwo munsi kuva icyo gihe 93 sindongera kumubona, sinamonye uburyo. Yari afite abana uteti wabo, yari afite uyitwaga Eric undi simwibuka.
Kuva 1993
Karame
kugeza ubu nta makuru ya munumana wa ufite
na makuru abandi nyine bahuye na genocide yabica ubu rero navuze nti ndwa afite umuntu wo muri Kongo yende abari muri Kongo yende abarapfuye yende abarahunze yende abaragiye nta makuru nongiye kubona ahave
none se uwo mugabo wakomokaga Rucuru niba badika yove muri 1994 bagashobora kuba barahungiye hakurya muri Kongo birumvikana ko bakagumye igoma ko bashobora kuba barazamutse bagana ruguru akagi wawe nta makuru yaho wigeze umenya
agakuru
wigeze ubishaka se
oya ayo kureza ko kubona nimero ya nyarugwirwa
na mbere yuko jewe nza uwo wagatima ntabwo kigeze kagukubita ngo kaku kwambutse kuri goma kakuzamure Masisi uzamuka uvuga uti ngiye kureba muri umuna wanjye
ntazi ntabwo nari bari abantu ngo babirocuro bavuga yavuga n'ikinyarwanda uwo Misago Emmanuel ntabwo nigeze ntabwo mazi ni ukumva ngo ni Rucuro ni ukumva ngo ni goma si mazi sinigeze wajya wafata inzu ukava i Kigali ngo ugiye gushakisha umuntu igwa mu gihe ushakisha umuntu Rucuro ntana utazi n'irenge utazi n'abatuye utazi n'umurenge utazi n'umudugudu
ariko muri utu duce aba banyarwanda gihari bene wacu bari batuye bibwe ku buryo rero guhamagara mwene wanyu ukamuzi uti nta muntu witwa Kanaka wamenya wabura aho ngaho njye ndimo nshaka kukubaza nka mukuru wa Charlotte ushobora kuba yitwa Francina imyaka ishize utamubona uyibahute
yine n'ibindi bihanganye n'abase abone nabashije kubaza kubona abandi bose nabuze nimenye uko bapfuye ndihangana wose namenye urupfu yapfuye byo mpavuze nereka nta utakanya gatagambuye ndekagerageze ndebe nibumva nibwo nabashije kubona amahirwe mpavuze ndekagerageze yenda hari ubwo namubona kandi niyo ntamubona ubwo nzihangana ariko urumva ko naba nagize umuntu uherwe gushakisha
uyu Misago Emmanuel ni muramu wawe nta bandi bene wabo yari afite mu Rwanda iyo zashaje
ntabunze ntawe ntanduye numwe awenzi rwose ni wenzi wenyine gusa
yakoraga mu rukiko ikayoze kuri komine
muri komine kayoze
ibyo ari byose hariho komine kayoze imwe mu Rwanda yari ifite urukiko rumwe abanyakayoze baracyariho hirya no hino ku isi no mu Rwanda radiyo Ijwi rya Amerika irumvikanira muri ako gace ndetse no muri ayo majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turumvikana abantu b'imasisi na za Rucuru turabazi tuzakora uko dushoboye ndabikwijeje nzihamagarira nzashakisha hanyuma nzamenya niba yakiriho kandi nawe niba twumva niyitwa Gasharoti mukamurera
ubungubu mukamurera Sharoti aza kwitwa Mahoro Francis ageze Kigali
nawe rero niba akiriho aratwumva ubwo azamenya ko umushakisha umukunze niba kumva mubwira akajambo kamwe k'urukundo mu aya masegonda dusigaranye
yo na kwishimba bikandenga umuguti mwana wa mama ahuri niba utabasha no kwava ariko bazazakora ibishoboka byose muvugane yumva ijwi ryawe yumva iby'umwana wawe n'ibya muramu we mana yo mwijuru ndashima imana bonusi imana izaguha umugisha icyo kintu kinkoresha
imana yonyine niyo izabikora jyewe nkayifasha ndagushimira cyane kuba ni byiza cyane rwose biranshimishije kuba ufite ukwizera ndetse ukizera ko n'ikiganiro agasoro kaburaga ku Ijwi rya Amerika bishobora kugufasha mu kugarurira icyo kizere kigatsimbatara wa mugani tuzakora ibishoboka rero nitugira icyo tugeraho yuko tuzakubwira
nagira ngo mwibwire yuko mu mukabo tera dati baro kwanda na sidras na mukanguje dorosera kugira ngo azabimenye uvuga uti yavukanaga na Gatari na Mukabiteri na niyo mugabo Gaspari abo barapfuye ndabizi nuko nuko turi edazumve yo gushidika yumve ko ari wabo uti wacu hari muri komine bwakira mu murenge wa Nyabinombe ahitwa igitimba ni wacu azambugisha yenda gusa
azabikora niba hariho ntakavuza muzabonana
n'umuntu kwimana guhumugisha Venustimani udafunguye
urakoze cyane ngawe rero ukomere kandi ugira amahoro y'Imana menyesha ko we n'umwana wabo Muhoza Marie Louise bari bo kandi bameze neza Jacqueline Uwineza akaba aherereye I Kigali mu murenge wa Remera
Agasaro Kaburaga
nkuko nabibasezeranije iki kiganiro kiragirwa n'inkuru ndende n'inkuru ishingiye ku mateka y'icuraburindi no kubura ubumuntu byaranze u Rwanda mu mwaka w'1994 na amateka ariko yarimburiwe n'intambara yatangiye mu Rwanda mu kwezi kwa cumi umwaka w'1990 nkuko amateka aba asobekeranye ntavumbuka ngo akurwe umunsi umwe neranze u Rwanda niko tuyabagezaho dushingiye ku buzima bwa bamwe mu bavandimwe b'abanyarwanda reka tuyafatire ku muhima wa Kigali mu mwaka w'1994 hari umuryango wa Innocent Nsengiyumva na Alphonsine Nikuze biciwe aho bari bihishe mu muryango wose hasigaye umwana umwe Eme Nsengiyumva hanyuze uwo nakwita umusamaritani ni nkuru y'ubuzima ni nkuru y'amateka umunyampuhwe n'umutumire wa Gasaro Kaburaga yitwa Jean-Marie Vianney mu ndani kure atuye mu mujyi wa Kigali akarere ka Kicukiro umurenge wa Masaka akagari ka Rusheshe umudugudu wa Ruhosha
nashaka Nsengiyumva ine namukuye mu mirambo ari kumwe na Nsengiyumva Olivier n'umukobwa wari waturutse mu Kacyiru w'abahungi wari ku muhima witwa Josiane ariko we musaza ngo yamujyanye hari niba atari buri ari mu Bufaransa niba atari mu Bubiligi nabavanye mu mirambo famye bamaze kwicara ku muhima munsi yo kuri Minisitura niho bari bari
hanyuma se umaze kubavana muri iyo mirambo wakoze iki ninde wagufashije kubamara impumu
yambereye ibintu bikomeye ko namaze kubarokora bavanye muri iyo mirambo ababyeyi bose bamaze kubisha n'abandi bavandimwe babo bari bihishanye nabo bagera kuri barindwi bari bamaze gupfa nagerageje ibyo ari byo byose hari hari Nyirasenge ufitanye isano na se wakoraga kuri izamu ryo kuri sehashikariya mu mujyi hari umumama twari duturanye wundi witwaga mama bubu yigeze gukora kwa muganga ariko yari ari mu kiruhuko kuko yari yarakoze impanuka aramfasha ampa ibipfuko abana ndabapfuka maze kubapfuka wo Nsengiyumva emecakisha cyane we bari bamutemye ku ijosi bamutemye n'utundi dusoki tubiri turimo turegarega twenda kugwa hasi urumva byabaye ubuhamya bukomeye kuko nagiye nca ku mabariyeri yari ari mu nzira mu mihanda yose ndageza sehashika ndashyikiriza uwo Nyirasenge wa se arambwira ati Imana ishimwe ati ubu bararokotse aba ntacyo bakibaye ubwo naratasengeje mu rugo nanjye kumuma asubiyeyo wari konseye wari uhari icyo gihe akoresha inama bamenya ko abo bana nabarokoye nabavanye mu iyo mirambo baravuga ngo nanjye ngo banyica kandi banyicane n'abo bana ubwo ntera ubwo nibwo nahise nkunga nanjye ngenda ubwo kuko narahunze mva I Kigali ku muhima nkomeza ngenda ndorongotana ndindangera no muri Congo ubwaho nagezeyo
nibyo
ngigeze nko muri 1995 kwenda gushira nibwo nahindukiye ngaruka mu Rwanda kuko nahunze ndi jyenyine hamwe n'umuntu umwe muri famiye twari twajyanye ubwo rero narahindukiye ndagaruka ngeze mu Rwanda nsanga n'ubundi wacu aho twari dutuye naho hari hari umuntu wari wahabohoje arambwira cyane ashaka kunyicisha biranga bifata ubusa turaburana ndamutsinda maze kumutsinda ariko nubundi birangira hagumanye ubwo rero naje ngeze I Kigali aho ngo twari duteye kumwe mu munsi wo kuri ministra cyangwa hari umuntu ngo wavuye muri Canada ngekereza ko ari murumuna wa se wabaye yaje ngaje kumufata yumvishe ko hari ari urokotse wenyine baranshaka barambura ubwo rero biba ngombwa ko ngo tujye bari bakatishije indege basubirayo basubirana muri Canada uhereye icyo gihe kugeza ubu ntabwo nari nakamenya ese ari muri Canada yo hagana he sinzi ngo ni hehe gusa numva ko ari hungu ari muri Canada gutyo gusa
mama buguse wigeze umenya agakuru ke uzahaherereye
kuva jenoside yahagarikwa akomeje nshakisha nkomeje nshakisha umukecuru abo mbajije bahakorera bakanga ngo umukecuru ntibamwumve ariko bikagaragara ko ari nko gushaka kunyuma amakuru gusa kuko yakoze igihe kinini primaire nari narayize muri ka Kigali kuva mu mwaka wa mbere kugera mu mwaka wa munani nahanyuraga buri gihe ari uhari ari hakorera
wakoze igikorwa cyiza cy'umuntu kandi ndakumva rwose kuba ushaka kubona uwo mwana
rwose mubonye umutima wanjye watunga kuko byanga bikunda urumva ababyeyi babishe ntari ndeba babatemaguye ntari ndeba kubw'amahirwe ndasenga nk'uko witwa ngo nshimiye imana nanjye nshimiye imana cyane ahubwo no kuba unyakiriye kuko mu kuri nasenze isengesho rivuga ndetse koko mana aba bantu bawe bose niko bashize bavuyeho niyo ko nabona akana kamwe karegutse mu mirambo kagira ubwoba yikimiga karavuga ngo sinzi icyo ariko atekereza ko nanjye ndi umwicanyi ndakabwira kararyama mu kandi kanya ndazenguruka mbagezeho ko barabishe bamaze kubica mbese bari barimo bahita bayitwika njya kurwana ko n'imiriro itabageraho na ngo ibote mbona hagurutsemo nako ngako kitwa Nsengiyumva Olivier ko bari baravutse ari impanga ari babiri njye kumva numva hagurutsemo n'uwo mukobwa witwa Josiane nawe aravuze ati rwose nanjye mbabarira njyane navuga nta kibazo nimuze nabarokoyemo ari abantu batatu muri iyo mirambo kuko bazishe famiye yabo ahantu bari bihishe harimo ari nk'abantu cumi na babiri Nsengiyumva Aime ni ukuvuga sekuru yitwaga Muzehe Rubigana yahoze akora muri Zari yari ari mu kiruhuko cy'izabukuru yari asigaye atuye kuko muri Zari yari anahaba yari I Butare muri Zari Rubona ubwo rero jenoside iba yari asigaye atuye I Nyamirambo imbere yo kuri Club de Rafiki afite n'umuhungu twakundaga kwita Eyo rero Faranswa ari bucura bw'uwo musaza Rubigana nawe yacuruzaga mu kacyosike kacuruzaga fanta za Coca-Cola kari imbere neza neza kuri Club de Rafiki yari I Nyamirambo
nta bandi bene wabo wabo bana waba warashoboye kumenya barokotse
nta n'uyu n'umwe warokotse kuko famiye yose yose aho ngaho bica papa bica ababyeyi bica mama we bamwicanye na se wabo witwaga mwumva neza Jaremo uwo mwumva neza Jaremo yari umushoferi atwara tagisi ya minibisi yakoraga Kigali Butare iyo bayitwikiye munsi y'inzu yo kwa Kabugara ku murima hino ya Korotimeri yaho bamwicanye rero na bamwicanye na Rufonsine ari we mama wabaye bamwicana n'umumama witwaga Hilaria bamwicana n'umukecuru bavuga ngo ni nyirabukwe Rubangura Vedaste ndetse na nyina wa Vedaste bari kumwe babicana n'akandi kana kitwaga Kadudu k'agakobwa babicana n'undi mwana mushiki abo Aime yakurikiraga uwitwa Kantarama Marie Louise Natasha bamwicana n'Umuhoza na Dina ndetse bamwicana na bucura wabo witwaga Uwase Rezine abo bose barabishe nta n'uyu n'umwe warokotse kuko na ba nyirarume uwitwa Kavange wari utuye mu cyafi nawe baramwishe n'uwitwa Rusanganwa wari umukumba yari muri Onatelakomu nawe baramwishe n'undi witwa Mungu nawe yakoraga kuri tagisi yatwarwaga na se wabo nawe baramwishe nta n'uyu n'umwe wasigaye kuko ba nyirasenge bo bari babiri hari uwitwaga Mariya n'uwitwa Gloriose bo bari barapfuye mbere ya Jenoside nyirakuru ubyara nyina wabaye yari atuye ni umukecuru nawe yari yaritabye Imana mbere ya Jenoside yavuka yari atuye Rulindo ni naho yabaga
Jamari birumvikana ko umuryango wa Nsengiyumva wuzi neza mwari muturanye
twari duturanye noneho ababyeyi be bande nibo bandeze kuko niza ariho mbari na ari naho ni aha ari nabo bambyeye mu batisimu babyara na mushiki wanjye mu batisimu
Jamari urakoze cyane kuri aya makuru umpaye amakuru uhaye amateka y'u Rwanda ndahamya ko Nsengiyumva Aime akumva niba akumva azaza kukureba kandi nanjye nkwijeje ko ninza mu Rwanda nzagushaka ngushimire
urakoze cyane Imana ibaho umugisha.
Sinigeze nkubaza impamvu ushaka imessage yumva natwawe n'amateka umbwira, ariko se uramutse umubonye wamubwira iki?
Sengiyumva ime ndamutse mubonye kandi niba arimo anyumva, ni umuvandimwe wanjye pe, ni umuvandimwe wanjye, mu kwemera ndabyemera, ababyeyi be barandeze nabanye nabo bapfuye mbareba. Sengiyumva ime ndamukunda, Sengiyumva ime ahari nkanamubona amaso ku maso, na bishimira cyane abako ari igitangaza kwa bariho kuzuka kwa kabiri, kuko ubwa mbere ho mubona narasenze ari mu mirambo mbona aregutse ndamubona, none mfite icyizere mpora nsenga ko n'ubundi amaso ku maso tuzongera tukabonana, uko twari twarabanye icyo kurya cyo kwambara byose twarabisangiye. Sengiyumva ime ndamukumbuye, Sengiyumva ime ndamukunda rwose. Imana hari imuha amahoro imurinde, tuzabonana. Mbifitiye icyizere mpora nsenga mpora ndota ko sinshobora kuzava muri uyu mubiri ntongeye kumubona, kuko ni ibintu mbazaho umutima kandi nsenga cyane.
Komeza ugire ukwizera n'umutima wuje ubumuntu wagaragaje muri 94. Sintanga ubutwari, sijya ubugaba butangwa n'Imana ngo rutegaminsi rwategera uko umugabo ateze niko ategurirwa, nawe wabaye indashyikirwa. Komera.
Murakoze, Imana ibahe umugisha.
Agasaro kaburaga.
Abatwumvira mu mujyi wa Kigali muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu, abari mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Kagugu, ndahamya ko mutwumva neza cyane cyane na kure Esther uhatuye, akaba yarasabye Agasaro kaburaga kumufasha gushaka umugabo witwa Hirwa Justin. Avuga ko yavuye mu rugo ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2014, yagiye nkambi impunzi ya Nakivale mu gihugu cya Uganda. Atarava mu rugo akaba yarakoraga mu igaraje yari iherereye Inyabugogo ahitwa kwa Murokore. Muri bene wabo w'umugore Esther na kure yibuka ko harimo Kimbi na Lucien, ariwe yagiye asanga mu nkambi ya Nakivale. Aragira ati abana babiri wasize n'uwo wasize ntwite bose bifuza kumenya amakuru yawe. Mu kanya murumva inkuru y'umwana w'umubirigi wavukiye mu Burundi, akaba amaze imyaka 30 atazi papa we aba mu Bubirigi. Ikiganiro Agasaro kaburaga gikomeje kwagura amarembo. Abatwumva bari mu Burundi barandika ari benshi bambwira bati dufashe gushaka abacu bari mu Rwanda, abandi bati dufite abana twavanye muri Congo turabashakira ababyeyi babo bakomoka mu Rwanda, abandi bati dufite abana b'abanyarwanda bageze hano 94 bahunga jenoside turabashakira ababyeyi. Turacyakora ubushakashatsi bwimbitse tuganira nabo bagira neza, igihe nikigera tuzabagezaho amakuru yuzuye. Muri kano kanya nk'uko nabibasezeranije, nabahitiyemo indi nkuru ndende, inkuru y'umubyeyi ushakira amakuru umwana we wifuza kumenya papa we hashize imyaka 30. Umwana w'umukobwa yari umubikira ari mu Bubiligi, umwana w'umukobwa w'umurundi kazi yiga amashuri y'ubuganga, abyara umwana bituma ava mu bihaye Imana. Umwana ntiyamureze kuva mu mwaka w'1992, madamu Felicite ntidampeba ntiyongeye kubona umugabo babyaranye umwana. Uwo mugabo nawe yigiraga ubuganga atyaza ubwenge kuko yari yararangije kuba dogiteri. Madamu Ntirambeba atuye mu ntara ya Ngozi mu majyaruguru y'u Burundi muri komini Ngozi.
Jewe narabyaye mwana azokwiza imyaka 30 itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri. Abamugiye mu gihugu cy'Ububiligi afite nationalité belge, namutwaye kumugirira adoption, kumugisha adoption ku bagenzi afise imyaka afite amezi 9. Bitumwe n'uko papa wiwe mutwahaniye mu Bubiligi, twahise turana imaze amezi 3. Kuko yari karagira medicine, yari karagira santé publique anverse, nari nari karagira medicine tropicale. Hanyuma kubera kuko narabimubariye yazitayeho, nshambona nta n'akamaro ko gusubira kumurondera, namwadobutije kumva ko jewe nari narumubikira nari ndayimana. Nari maze n'imyaka 10 kandi yabaye surprise, nta desizio nari mfashe, twakundana mbese yabaye nka Viore, kuko amwatiye Viore kuko ntiyari twari twabisezeranye. Yabaye surprise kubera kuri jewe yabaye surprise, wewe yari yaramuteguye kumbure mugabo je kuri jewe yabaye surprise.
Noneho reka nyongere byumve neza, muri 1991 uri mu Bubiligi urigira ubuganga, icyo gihe se wari ukiri umubikira?
Nari ngira umubikira.
Hanyuma uwo mugabo mwakundanye, mvuge ko mwakundanye nubwo bwose umbwira ko yagufashe igicurumbuka cyo wowe usanga ari Vione, yari umwe mu bihaye Imana cyangwa ari umuntu usanzwe?
Yari yamutse ariko aragira santé publique, yarasanga ari umumedecin generaliste avuye mu Rwanda. Hanyuma yamenye kubera kuko yaraza gutanga kuru kwa mbyo atumva igifaransa muri kominota nari ntuyemo, nuko yamenye.
Ubwo turimo tuvuga ibintu tubyatura, izina ryawe rirazwi, icyo wakoraga kirazwi, uwo muntu umwabyaranye yitwa nde?
Yitwa Kaberuka, Dr. Kaberuka Jean Bosco.
Akaba atuye hehe magingo aya?
Ubu nta byonzi narashakije kuri Facebook, ndashakisha ndabura. Ari mu Rwanda mugabo, uko biba kose ari mu Rwanda, urumva ko hashize imyaka myinshi.
Uko biri kose umuganga w'umunyarwanda witwa Kaberuka Jean Bosco ntibaba babizi, baba umwe, abari umwe gusa, aho yaba ari hose akiriho aza tuzamenyaho aherereye. Ariko reka tukomereze gato ku mwana mwabyaranye, agira uti anteye inda ndi umubikira, menye ko nkicyo umubwiye yagusubije iki?
Yambariye ko arazi Ububiligi, il faut décider quelque chose comme donc l'étage il est disponible, ndumva ko atari disponible dakenera hafa. Hanyuma kandi jewe na prefe kwa dogutisha umwana kubera wiwe sinashaka ko umwana azoregwa na mukase wiwe. Kandi jewe icyo gihe nari maze imyaka myinshi ntari mu gihugu cy'u Burundi, je sinari dispose yuko nicyo nogira.
Wiyemeje kugumana uwo mwana, birumvikana wahisemo gutanga ubuzima, ariko se nk'umubikira wabyifashe nute?
Tukinyire mu Bubiligi twari hariho couple twigana, umugabo niwe twigana muri iyo medicine tropicale, twahora tuganira ibyo muri Afurika, hanyuma akavuga ati jewe byonezera kwa adopta umwana. Sinari bwasane n'iyo nda, niho nari ngishikayo, ni juste yamugira niya contact n'abantu bakakubera sympathique mukaganira. Hanyuma rero burya kubera nari nize mu Butaliyano lesize infirmier, icyo gihe navuze ntihagarara muropoze abantu babiri, couple zibiri, couple yo mu Butaliyano n'iyo couple yo mu Bubiligi namenye. Uzotangura kwishyura nkabona umwana avuse akomeye, nzoca ndamutanga anadosiyo. Hanyuma rero watangwa kwishyura niyo kupe yo mu Bubiligi yoyo, ko bari basanzwe bafise umwana umwe icyo gihe nari namusize afise nk'amezi nk'abiri. Ndababajiye nkumva barabyumvise barabyakiriye, ndababwira ko uwo muntu ngomba kupropoza umwana wiwe ari jewe nyine, kuko nari navuye mu Bubiligi itasuye ko namubariye, mbese sinumva ko nobugurukira nkababarira ibyo niko ndabamo. Hanyuma rero umupapa acaraza mu Burundi, mugabo sinahise ndamuha umwana, na prefe yakonse umwana amezi 9. Yo na chenda mutwara mu bibigi rero mwana amwe akwije amezi 9 ndashaka mutwara mu bibigi hari naranda mushikiza abaparado utifu.
None se mbere yuko baho umwana mbere yuko umwana umwitwara ukamujyana mu bibigi ubwawe wigeze umenyesha gutegetse bw'u Burundi ko uwo mwana ugiye kumuha undi mubyeyi uzamurera.
Yego narondeye mu avoka turabigira byose bishyira mu mategeko.
Byanyuze muri sentare nk'uko biteganywa n'amategeko kujya umwana agende.
Yego
impapuro urazifite zose.
Impapuro nazihaye se wiwe kugira ngo bashobore ku nazihaye le para adoptif kugira ngo bashobore kumurondera nationalite bamurondera n'ibikenewe mu Bubiligi niko babisabye bavuga.
Umwana uramujyana umusiga mu Bubiligi wongeye usubirayo kumusura cyangwa se ho bahirijwe uko bigenda bakubwira yuko uyu mwana umutanze kugira ngo arirwe utamugiraho uburenganzira kugeza agize imyaka 18.
Twaravuganye n'ababyeyi bambwira ko nzushishi bazomuburenganzira ngashikara gusura umwana mugabo siko babigenjeje baciye bugara imigenderanire n'uyuma naragerageje ndabeko nasura mu Bubiligi ishobore kubaramutsa mugabo byakunda.
Ni ukuvuga ko babandi bari inshuti zawe bagufashe mu mugongo wagize ikibazo cyawe bakacyumva gihe wari ugeraniwe utwite bitunguranye bakemera kukubera umwana wabasubiye inyuma bwuti wa mwana uza kumureba barakwangira.
Oya nasubiye inyuma ndababwira ko twogumana imigenderano nubwo twari twarabisezeranye no muri sentare mugabo barabyanga bavuga bo baratinya ko ntohava ndabatwara umwana batinya ko umwana yomenyera kumbura gahava ashaka kugumana na mama wiwe baciye bugara imigenderanire bacabica ibitwasuye kuvugana.
Ubu hashize imyaka ingahe mutavugana? Kuva 1991 kugeza ubu ntabwo muvugana.
Twaravuganye gushika umwana afite imyaka 4 maze gushaka gutangura kuvugana n'umwana hanyuma bo bacayumvira ngo ntuhava amenyera kuvugana n'umwana umwana agahava yifuza kubonana na mama wiwe baca barankama biduca turaheba. Mugabo rero shaka ni jyewe nagumye ndi ku butumwa bwo kwifuriza anniversaire umwana umugabo n'umugore bahavuye bavana umwe afata undi mugore undi afata undi umwe afata umugore undi afata umugabo.
Umwana ajyanwa nande?
Umwana be n'abandi bana bandi baci bajyanwa na mama wiwe na mama wabo.
Reka noneho nabo tubature tubavuge abo babyeyi bagiye kukurerera umwana bitwa bande?
Umugabo yitwa Lemaeshi Sarve n'umubirigi n'umubirigi umugore nawe yitwa Marie Christine newewe umengo si umubirigi kazo nuwo muri Irlande nibaza.
None se ko watangiye umbwira ko umwana agiye kugira imyaka 30 ko arengeje imyaka 18 ubu muravuganiza aho atuye?
Umwana ubu atuye mu Bubiligi nibaza ko akiye mu gisagara cy'Irlande sinkunda kubishimika ko sindayimubaza juste ubu mwana turavugana turi en contact. Umwana amaze kuba afite 18 yarandondeye wenyine yatanguye kundondera kuko ngira yarasinyira ababyeyi ama arandondera icyambere yambaje yavuze ati shaka papa. Jewe rero nje ndamubwira ndagerageza ndamucira ku mayange duke igituma adashobora kubona papa mugabo ko ngiye kurondera ko ngiye kurondeza.
Yego
ndamuha amazina ya se nawe nandi nti nawe nyine rondera hanyuma iriya deza nagiye mu Butaliyani mberekeje abana bagwaye imitima ngiye kuba bagiye muri operation intervention shinjikare umwana acaraza mu Butaliyani turabonana twamenye juste 30 minutes kubera ko nategereza kuba ndi ko ndakurikirana n'abana iyo munsi kandi Abataliyani nabo baratinye ngo nahava ntoroka ngacambira misi yanjanya oro nticyari nicyo cyifuza mugabo urumva ntibabyizeye. Umwana twabonanye juste 30 minutes yararize cyane rwose ambwira ko yifuza kubona papa nawe. Ubu rero turavugana kuri Instagram turavugana kuri Facebook.
Ubu rero hano ku ijwi ry'Amerika mu gasabo kaburaga tugufashe iki? Tugufashe gushaka dr Kaberuka aherereye tumuzana kure n'umwana we nicyo ushaka ko tugufashe?
Nicyo nifuza cyane rwose.
Wa mubyeyi we ndakumva kandi icyo ushaka ni neza y'umwana wawe. Papa wa Jean Sebastien niba yumva ijwi ry'Amerika muri aka kanya azamenya ko ishami yashibutse rigiye kuba inganza marumbo. Mukanya wambwiraga ko ubifata nk'aho byakubayeho utari wabyiteguye ndetse nkaho ari ibintu byakubwiririye bigiyemo ibintu nakwita ingufu, iyo wongiye ugasubiza amaso inyuma usanga icyo gihe cyarabaye igihe cy'umugisha cyakuviriyemo urukundo usangiza bose cyangwa se impamvu yo kwiheba n'agahinda. Mbwira guhura kwawe na Dr. Jean Bosco Kaberuka, uri umubikira mukabyarana umwana, iyo ubyibutse wumva umeze ute?
Dr. Kaberuka, mu bisanzwe urabona twarahurira muri universite, yari asanzwe mbere isura yari umuntu mwiza kandi nawe yari karafasha abandi. Ibyo bintu byabaye je nabifashe nk'inzira z'Imana zirenga igihumbi. Sindamushavuriye, sindamwibuka n'umubabaro mu mutima, mbona ko ari la providence, inzira z'Imana. Imana yavuze ngo caga utegereza guca ngaho nyine. Ni ukupfuka rero n'ubu numubona n'ubu twuhura n'umuvandimwe, nuko tutasubiye kubonana gusa. Umwana ndakunda cyane, uwo mwana ndamwifuriza ineza, na Dr. Kaberuka nyine ndamwifuriza ineza, kuko twarabyaranye umwana w'umuhungu natazi ko ariho. Jewe sinigeze ndongere ndamurondera mu maguru masha, kumbure ndamurondera mu maguru masha mu myaka yaheze, kumbure nari gushobora kumuronga.
Felicite, urashaka kumbwira ko Dr. Kaberuka atazi ko afite umwana?
Ntabyo nzi, kubera ko umva ko twavanye mu ntango ngisa mu mwana.
Ntazi niba warabyaye, ntazi niba warakujije, ntacyazi.
Nta na kimazi, je nibaza ko atana kimazi.
Twizere ko iyi nkuru azayakira nk'inkuru nziza. Ndagira ngo Madame Felicite Ntirampeba, ngushimire kuba wizeye ikiganiro Agasaro ka Buraga, kandi ndakwifuriza gukomera ukagira akazi keza, ukomeze ufasha abo bantu bagukeneye, ni benshi ni benshi.
Nyuma yaho ndafise abana benshi bato bato b'imfubyi bagize ibibazo, ariko ndafasha. Nicyo gituma no kuri ndayita nk'inzira y'Imana. Ego, ndabashimiye kandi ndabizeye cyane, ngizeye cyane cyane Imana yatumye duhura na mwebwe, kuko n'umugenzi yabampaye izi nimero. Ni ukuvuga rero ni igikorwa cy'Imana, kuko gushika uyu munsi ntibyari bwakunde ko n'umuntu yobimfasha. Kandi biramutse bikunze umwana wanjye nawe azoryoherwa byose, bizomunezera cyane kubona aronse umubyeyi.
Tuzagufasha uko dushoboye, ndabikwijeje.
Yego, murakoze cyane, muhezerwe cyane.
Agasaro ka Buraga.
Tugume mu Burundi. Valentin Mvayo kugenda na Gatabaruke Salvatore batuye mu ntara ya Mwaro muri komine Ndava ku mutumba wa Kabugi. Hashize imyaka 35 batabona papa wabo, yabasize ari bato, ndetse na mama wabo arabatajya mu Rwanda. Ubu barubatse. Valentin Mvayo kugenda ari mu kiganiro na Gasaro ka Buraga.
Kugira dusigare twenyine ni uko mama yabona ko bitari bukunde ko ari bugenda tujyanye, kubera yaragiye yarasanzwe yabiriwe ku wundi mugabo. Uwo mugabo nawe hari hageze ko asubira mu gihugu iwabo, baca bagenda bajyanye. Ni ukuvuga umukuru w'igihugu yari ahari icyo gihe, yatanze itegeko yuko atamunyarwanda ari bubandanya aba mu Burundi. Mu nyuma cagenda rero agiye ahunze ava mu gihugu cy'u Burundi asubiye iwabo mu Rwanda, bica bituma dusigara twenyine.
Ni ukuvuga ko mama wawe yatandukanye na papa wawe ashaka umugabo w'umunyarwanda?
Ariko gusa papa wacu niwe yatanguye kuduta, niko guca rero mama wacu ashakana n'uwundi mugabo. Uwo mugabo rero niwe yari umunyarwanda. Iryo tegeko ryo mu bukuru w'igihugu risohotse yuko abanyarwanda bose basubira mu gihugu iwabo, bikazagombwa ko bagenda bajyanye. Twebwe rero duca dusigara twenyine, akaba ariyo mpamvu rero twariko turamushakisha kugira twumve ko tuwomutora cyangwa tugapfuma dutora abamukomokako.
Murashaka mama wanyu?
Ego.
Yasubiye mu Rwanda muhe mwaka?
Basubiye mu Rwanda mu 1989.
Kuva icyo gihe kugeza ubu ntabwo mwigeze mugerageza kumenya amakuru ye?
Oya, kuva icyo gihe ntabwo twasubiye kumenya amakuru yiwe, ari na mpamvu twariko turamushakisha.
None se nawe ntiyongeye kusubiza amaso inyuma ngo amenye ko yabyaye, ashake kumenya amakuru y'abana be?
kuva agiye kuva ico gihe agenda ntabwo yigeze asubira kugaruka ino mu Burundi
ko yabasize muri batoya ubu murubatse murabagabo hashize imyaka 30 irenga muricara mukavuga muti mama yaradusize ariko turamushaka tukeneye kumenya makuru ye
ego
ni iki mukeneye ko mudakeneye konka ni iki mukeneye muri uwo mubyeyi
icyo dukeneye kuri uwo mubyeyi ni ukubona gusa yuko yoba akiriho hanyuma tukabona abo baba mukomoka ko kuko yari umuntu twakunda cyane nubwo byashyitse tugatandukana twaramukundaga
nawe yarabakundaga ntabwo yabangaga ntiyagiye abanza
nawe nyine yaradukundaga gusa nuko nawe nyine mu kubwira Avino bari bamaze ko bamaze kubyarana n'aba abana n'uwo munyarwanda rero twako turamera nk'abisumbura ariko bo bari bakiri bato bitavya nka yuko ari bute abo bana bakiri batoye natwe turiho turamera nk'abisumbura
nese abo bana amazina yabo urayazi
amazina yabo ntawe dushobora kwibuka neza ariko gusa ari amazina babatazira abo twibuka babi mugabo pana amazina yabo yanyatse
babataziraga nde
hariho uwo batazira ntuzeya budogori hariho n'uwundi batazira toto
mama wawe we yitwaga nde
mama wacu yitwa Inanuma Guderaide
naho se umugabo wamutahanye mu Rwanda yitwa nde
umugabo yamutahanye mu Rwanda izina ryiwe ntaryo tuzi
mukanya wambwiraga ko na papa wawe yabataye akajya i Bugande papa wawe we yitwa nde
papa wacu yitwa Bahenduzi Simone
nawe nta makuru ye muzi kuva imyaka 35 ishize
oya
ubu se uwakwereka papa wawe we wamubwira iki uramutse umbonye
icyanyereka papa wanjye nawe byanezera cyane kuko urumva nawe nyine ntituzi ukuntu byagenze kugira ntashobore kugaruka kuturaba kuko nabone twaramukunda
Valentin nza yo kugenda wowe na Salvatore ga tabaruke murashaka ababyeyi banyu mama wanyu na papa wanyu mwatandukanye durashize imyaka irenga 30 ndagushimye cyane kuba wizeye ijwi ry'Amerika ukatufasha kugira ngo tukugereze ubutumwa kure kandi tugufashe gushaka ababyeyi bawe nkwifurije amahoro komera
murakoze
Agasaro Kaburaga
byari bizwi nk'ukuri kw'Imana yirirwa ahandi gataha mu Rwanda kubera ishyano ryahabaye 94 hari bamwe bibaje bati ya mana yacu yari he ariko uhereye ku nkuru wumva zuje neza ziva mu Rwanda wagira uti ya mana ishobora kubitaha idasakuza ikakirwa mu mitima y'abayikunda mbikurije ku nkuru y'abana babiri bavindimwe Jean de Dieu ha Kizimana na Asifiwe Mukeshimana baburanye n'ababyeyi babo bahunguka bavuye muri Congo bari mu nzira babonwa n'umubyeyi nawe w'imfubyi arabarera arabakuza banditariye yitwa Uwimana Yvonne atuye mu karere ka Bugesera akagari ka Bukuba umudugudu wa Kamatungo arifuza ko abo bana babona umuryango wabo mugari bagashyira intimba n'agahinda
2004 nyine twabanaga n'umubyeyi wiwaho ngaho ari inshuti ariko cye nyine turagera haba ibibazo nyine by'intambara tambariraba maze kuba nyine ababyeyi babo nyine ntabwo twababonye ariko kubera ko ntabwo twamenye ahantu banyuze kugeza imbere nyine duhura n'abo bana kubera nari mbaje mbagirira impuhwe nyine ndavuga ati dukomezanye wenda ababyeyi babo turabonana ariko noneho ntabwo twabonanye birinda ngo tugera mu Rwanda ngo nyine tugeze mu Rwanda dukomeza gushakisha bo ntabwo nyine twabimenye uburyo kibimeze ntabwo twabamenye ariko nta kubera ko papa wawe yavugaga ahantu yavukaga ko biba ngombwa sinari mpazi nanjye no mu rugo kubera navuye nyine mu gihugu mpungana n'abandi ntabwo nanjye namenye mu rugo ariko kubera ko nyine nari narashatse bo dukomeza nyine gutyo n'umugabo kurera abo bana turakomezanya tumaze gukomeza nyine turagumana nyine nahuye n'ibigeragezo byinshi bikomeye nshakisha iwabo narababuze ariko papa wabo kubera nari impunzi nz'amazina yiwe ndavuga ati wenda hari igihe Imana izamfasha nkamubona kubera uburere ntabwo bwari bumwe nanjye kubera nahunze nyine mu rugo ntahaje nunguka nyine gutyo nzi wabo n'umugabo niko nyine urumva byabaye ibintu by'ibibazo cyane n'intambara zikomeye nyine nibwo nakomeje gukurikirana ikiganiro numva hari abantu bagiye baburirwa irengero bakabura imiryango ariko kubera ko muri abo bantu beza nyine mwashakishirizaga iyo miryango nanjye ndavuga ati ka nzabahamagare ngo nzababwire ukuntu bimeze wenda mwamfasha nyine abo bana nabo bakazava mu bwigunge ubwo buryo ki nafashe nimero nza kuyihamagara ngo baranyakira nandika SMS ubwo mbona iyo nimero irampamagaye irambwira ngo izamfasha gusa Imana ishimwe numva ari umugisha hari igihe Imana nanjye yangirira neza abo bana ikabakura mu gahinda wenda nibishaka ni uko ibintu bimeze ubwo rero nkaba nararangishije nkavuga ati niyo papa wabo yaba yarahungutse nyine yaratahutse ari mu gihugu yakwimenyekanisha cyangwa se akaba yahamagara nkamwereka abana biwe ubu barakuze nyine babaye bakuru ubundi bari batoya byari bigoye bikomeye nanjye ndabana nyine gutyo mbifuza nshatse bibigora ariko Imana yo mu ijoro yarandengeye nyine ngo nkaba nyine nari ngitegereje numva ko wenda hari igisubizo nzabona
Uwimana Ivona igisubizo cyawe kitangirira hano mugenzi wanjye uri Kigali wakwakiriye ntabwo yagutengushye ubutumwa bwawe bwageze aho ugomba kugera uwo mupapa w'abo bana nagira ngo mbwira wabumva ijwi rya Amerika kuyitwa Nshokeyinka Claude akaba yaravukaga mu cyahoze ari prefetura ya Byumba muri komini ya Murambi muri segiteri ya Kiramuruzi muri seriri ya Rwankuba ndahamya ko hari abantu benshi bumva ijwi rya Amerika bari mu Rwanda aho ngaho bari no muri Congo bari no hirya no hino ku isi muri Afurika batwumva ndahamya yuko hari umuntu uzamenya uyu Nshokeye nka Claude niba akiriho tuzamenya amakuru ye niyo yaba atakiriho ntabwo azabura umuvandimwe uzigaragaza kugira ngo aze arebe abo bana babo Hakizimana Jean de Dieu na Mukeshimana Sisiwe nagira ngo ngushimire nkunda gufata aka kanya ngashimira ababyeyi nkawe batiyitaho ubwabo bagasangira dukeya bafite n'abana b'u Rwanda n'abana b'Imana bagize igikorwa gikomeye ni bya bikorwa mu Rwanda mwite ibikorwa by'indashyikirwa byo kutireba mukaba intwari mugasangira n'abandi ibyo bigeragezo wanyuzemo rero byari ibigeragezo by'urukundo turi hano kugira ngo tubafashe mwongere mugire ukwishima tubafashe mukomeze mufashe abo mushoboye gufasha niba uyu Nshokeye nka Claude akumva niba hari n'umuvandimwe we ukumva birumvikana Nshokeye nka wari umuzi imbere niba akumva cyangwa se niba hari n'undi muvandimwe we ukumva niki ushaka kumubwira na yahe makuru ushaka kubaha yabo bana Jean de Dieu na Asifiwe mushikiwe
ikintu nabanje kuvuga gusa nagushimira Imana izaguha umugisha ibihe byose ibyo ukora byose ubugingo bwawe Imana izakiburinda kubera ko hari abantu benshi bafashije bagowe
urakoze
gusa icyo nababwira babo banyumva abo bana ndabafite nahuye n'ibigeragezo bikomeye bigoye ariko nashimye Imana yo mu ijuru ko ntabapfuye cyangwa ngo ahure n'ibibazo baracyahagaze gusa agahinda bafite ni uko nta babyeyi babo bafite babatwara kandi nta n'umuryango bazi urumva biba bigoye ariko ijuru hari Imana ikabara bayibanye ngo abe ariho yaba ariho nawe cyangwa se n'abavandimwe ngiye gusaba n'abagiye bibe bashaka nyine kuri nimero yanjye cyangwa bakareba abo bana nicyo navugaga gusa Imana izaguha umugisha Imana izaguha umugisha
urakoze cyane nawe igukomeze iguha umugisha nawe mwinshi cyane kandi ikomeze muri wowe urwo rukundo rwa kimuntu na kigeyi ufite urakaruhurana ivuna w'Imana ngusezeyeho ngusabira amahoro y'Imana
urakoze cyane nawe Imana iguha umugisha kandi ibihe byose Imana izajya ikwitaho yite no ku bawe no ku nshuti zawe n'imiryango n'abakwifuriza amahoro bose Imana izabaha umugisha
urakoze cyane
Shaka gasaro kawe muza kabona
mazero
Shaka gasaro kawe muza kabona
Wiki kinege
Shaka gasaro kawe muza kabona Shaka gasaro kawe muza kabona
Ninde ufite uburenganzira bwo kurangisha umuntu haba hano mu kiganiro agasaro kaburaga cyangwa sahandi umuvandimwe we nyina wabo se wabo nyirarume nyirasenge umubyara we inshuti ze abaduhamagara tubasaba kuduha umwirondoro wabo wuzuye uhuye n'uri mu ndangamuntu kugira ngo tumenye neza ko uwo tuvugana bifitiye uburenganzira icyo tutamenye nicyo muba mwavuganye nk'umuryango icyo mwumvikanyeho uwitwa Muvunyi Josephat atuye mu karere ka Musanze umurenge wa Kimonyi akagari ka Birira umudugudu wa Kabuguyi yaraduhamagaye ati numvise uwitwa Mukunde Ntishadia arangisha umwana witwa Muvugizi Muyije akubwira ko avukana nawe atamakuru yabahaye siyo
ntabwo ariyo kuko njyewe nitwa Muvunyi Josephat abanjye witwa Muvuna Nkiko akaba na mushiki wanjye witwa Nyiransabimana twembi tuzi ndimwe n'uriya mwana witwa Muvugizi tukaba tuzi ndi mwacu mama na papa so ariya makuru rero ya mudamu yatanze ntabwo nzi impamvu yabikoze nicyo cyanteye n'impungenge niba azikowe ubwe duhari akaba atarigeze agira umuntu akonsilita cyangwa ngo tubimuhere uburenganzira ahubwo akaza gutanga amakuru nk'ariya nicyo kintu cyanteye impungenge ndavuga nti nzakoresha uburyo bwose ndebe ko twavugana noneho ngusobanurire ukuri kuriya mwana
none se Mukunde Ntishadia wowe uramuzi
Mukunde Ntishadia ndamuzi kuko papa we na papa wanjye nibo bavindimwe
none se kuba yarashakishije uriya mwana bivuga yuko amubereye nyina wabo kosa yakoze n'iriye
ngo ikosa yakoze nuko we ubwe arabizi ko duhari kandi tuvugana inshuro nyinshi ariko ntabwo yigeze yicara ngo atubwire cyangwa avugane n'umwe muri twebwe wenda avuga ati mumpa uburenganzira nje gushaka uriya mwana kuko EDAEL byabaye ikibazo kubera ko nanjye inzi nanjye naramushakisha ari nacyo cyanjye ntese amakuru arimo atanga ko atariyo noneho njye nkaba nshakisha uwo mwana kandi ari njye utanga amakuru ariyo uwo mwana ko ari umwe dushakisha kandi bikaba bigaragara ko hari amakuru abiri kuri uwo muntu ni ikibazo
birumvikana ko haba harimo ikibazo igihe mwaba mutanga amakuru atandukanye kandi mushaka umuntu umwe
yego icyo nicyo nirindaga rero kuko n'ubundi nkanjye amakuru natanze natangiye kuyatanga umwaka ushize nuko tutanahaye nigeze mbona uburyo bwo kukuvugisha cyangwa message nakohererezaga ntabwo hari wazibonaga ariko uko byagenda kose wari buzazibone wenda kuri liste yagombaga kuba igihe ari cyo cyose wagombaga kuzabibona deje ugasanga uwo mwana uri mushakishwa n'ubundi harimo ikibazo nk'icyo ngicyo nibyo nirinze rero
none se uyu mwana yagiye ate yagiye he ari hehe amakuru ufite y'impamo n'ayahe
umwana igihe yavukiye kuko ni njye akurikira urumva nanjye nari mutoya kuko mama akimara kumubyara amaze ukwezi kumwe avutse nibwo mama yapfuye yitabye Imana ari mu bitaro byo ku Kibuye hospitali ya Kibuye noneho mama amaze kwitaba Imana umudamu wabaga mu bitaro bya Kibuye yari umuzungu w'umusuwisi nibaza icyo gihe papa kumurera byashoboraga kuba byamugora niho habereyeho uko kuntu yamutanze kwa bazungu ko uwo muzungu yari afite orusheri na ngo ahantu bita Inyamishaba so none papa mutanze rero igihe cyaje kugera nanjye kuko twarakurikiranaga nari mutoya nanjye aza kunkanga kwa nyogokuru ntabwo hari kayoze ahubwo hari ahantu bita ingingo hahoze kera ari mu karere ka Mabanza. Noneho umwana igihe cyo amanda yabo bazungu cyaje kugera baragenda bagiye, ariko ntabwo tuzi niba papa amasezerano bagiranye yaravugaga iki, kuko twebwe njyewe nari mutoya urumva nabaga kwa nyogokuru, ariko aho byabereye bamujyana banasezerana ari kumwe nawe kwa nyogokuru, ntabwo bajikayo ahubwo barahu Mabanza kwa nyogokuru. Kuva icyo gihe rero haje kugera igihe jenoside iraba, nonona papa aza gupfa, birangira gutyo. Nta yandi makuru nigeze menya, n'ubundi ayo nshakira kuri uwo mwana nuko icyo gihe byabaye turi kumwe.
None se abo bazungu bamujyanye amakuru je mfite nahawe na Shadia mukunde nte, nuko uwo mubyeyi wamujyanye yakoraga mu bitaro ndetse n'umugabo we akorera idini ry'abapresbiterian, ibyo urabizi?
Amakuru nabajije mukuru wanjye yambwiye, kuko we yari mukuru ariko n'ubu arahari, yarambwiye ngo uwo mugore yavuraga mu bitaro bya Kibuye yitwaga Liziane, noneho umugabo witwaga Gore yari profeseri mu kigo cy'Inyamishaba ngo kigishaga iby'ubuhinzi ahari, kuko yigeze ajya no kubasura.
Ayo mazina se kunumva uyafite ukabuzi ko ari abasubisi barakoraga Inyamishaba bakora mu bitaro byo ku Kibuye, nta muntu waba warigeza kubwira ati aho bari mu Busuwisi ndahazi ko Busuwisi ari butoya?
Oya, nta muntu wigeze ambwira ahantu baherereye mu Busuwisi, kuko Grand Frere yanambwiye ko bavuye mu Rwanda bajya muri Kenya, ntabwo bari bagiye mu Busuwisi ahari, ariko nta yandi makuru nzi kuri ibyo bintu, niba baragiye mu Busuwisi cyangwa niba ari n'ikindi gihugu bagiyemo cyangwa niba hari ahandi bagiye.
None se Grand Frere wawe yakubwiye ko umwana bagiye bamujyanye cyangwa se bamusize Inyamishaba?
Oya, baramujyanye kuko badusezera turi mu muryango, bagiraga ngo bamujyane bajyane nawe.
Umuryango wawe umutanga, papa wawe amutanga, yamubahaye nk'abagiye kumurera cyangwa se yamubahaye nk'abagiye kumushakira undi mubyeyi?
Bari bagiye kumurera, ntabwo bari bagiye kumushakira undi mubyeyi, kuko n'ubundi badusezeraho yari afite nk'imyaka nabonaga, kuko we yabagaho neza yarandutaga mu gihagararo, urumva twari dufite mu myaka itanu cyangwa ine gutyo yarandutaga, ariko n'ubundi nibo bari basanzwe bamurera, rero nibo bari bimutse bagiye gukomezanya ubuzima, n'ubundi nawe ntabwo bari bagiye kumushakira abandi bantu.
Amakuru mpaye ndumva ari meza kandi arajya kuzuzanya nayo Shadia mukunde nte yampaye, birumvikana ko tukigerageza kureba uko twagera n'uwo muryango umufite mu Busuwisi. Urakoze kuba wujuje ibyo Shadia yavuze, kugira ngo twese dutahirize umugozi umwe, hanyuma turebe yuko uwo murumuna wawe twazamenya aho aherereye, kugira ngo mwongere muhure, ndahamya yuko umukumbuye cyane muhirukana kera.
Yego, murakoze cyane Venusi, kandi tugushimira akazi kenshi ujya ukora, Imana izadufasha wenda tuzamubona.
Urakoze cyane. Mu gusoza iki kiganiro ndifuza gutumikira Nemeye Imana mwene Matabura uri i Kigali mu Rwanda, ararangisha ababyara be bitwa Nshimirimana na Nsengimana bavuka mu Burundi muri komini Ntega ku musozi wa Murungurira. Mama wabo akaba yitwa Virginia, ntari indi zina bampaye, batandukanye umwaka 2004. Nemeye Imana nibwo yatashye mu Rwanda, ababyara be Nshimirimana na Nsengimana bo berekeza muri Tanzania. Nihano rero dusoreje ikiganiro Agasaro Kaburaga, mbashimire kuba mukomeje kutugaragariza ko kibafitiye akamaro amakuru muduha, kuba mutwizera inkunga yanyu ntigereranywa. Iyi radio Ijwi ry'Amerika ni yanyu, nimwe dushyira imbere. Mugira amahoro, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.